It's the Tazian boy.
Westside Music Love.net.
Alongside Mr. Wiseman. Umani kona chape paja iga fika Christmas day. Ilavu na yuonani apa Christmas che. Umani kona chape paja iga fika Christmas day. I want ya pa Christmas che 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 ya pa Christmas che 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 ya pa Christmas che.
Kile la touch kondi chapa Christmas. Mani yewa ikafika Christmas. Nishi apos mani pasa kona distance. Sumani siyas mani pasa kona one chance. My text and calling, I'm missing you darling. Without you I'm dying, you're dead in the nine. Can't see wapenda, my days yana sala. Walemba na bajeti, ya meno funo fala. My high shoe makeup unaka handy baggy. Ama rula tajini, naka side baggy. My sweetie, my honey, my good old daddy. Nishi apo uni itana na husbandi. Umachita so, ikafika new year. Independence cha yuma na Christmas. Akapita, nishi chikondi cha sila. Tuma loving, tuwa sila, tuwa yenda na Christmas.
Umani kona chape paja igafika Christmas day. Ilavu na yuonani apa Christmas che. Umani konda chape paja igafika Christmas day. Ilavu na yuonani apa Christmas che. Che, che, ni apa Christmas che. Che, che, ni apa Christmas che.
Unilatanga ifitanga la 12 December. Kulichole budget kisaka. Eu bata kulikuti na nyani eze soft. Uto mama akikuli na ikumu. Salatu lo nifa haisali leli tabusa. Kili lato la chele telani nyemisa. Juni kukubiza wanea kuikumu. Sakono chwana Christmas kono univiza dove. Is this love tell me kili kama na feel like pin down then mami kakani. No love no kissy no hugging. Is this love and good love is nothing. It's a prison, it's a punishment. It hurts inside and I hate it. I wanna be with you, I wanna play it. I wanna sing for you, you wanna love
Umani
it.
Umani kona chape paja igafika Christmas day. Ilavu na yuonani apa Christmas che. Umani kona chape paja igafika Christmas day. Ilavu na yuonani apa Christmas che. Che, che, ni apa Christmas che. Love ya mene unipasa iwe mami. It is very conditional. I love ya malamulo. I think I need na kukwanisa. Kuba ni we na kwa sabisa. Uleta kapele pambiki tikiti baby. Umani konda chape paja igafika Christmas day. I love na yuonani apa Christmas che. Umani konda chape paja igafika Christmas day. Ilavu na yuonani apa Christmas che. Che, che, ni apa Christmas che. Che, che, ni apa Christmas che.
Downloaded from westsidemusicblog.net.